akagacu mindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo ikigikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice bihwaniremo ntibemere ibyacaci ngo nibajya no kwaji ukibi bakoza bakwite panci bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha jigotomera utazabimbwa bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha jigotomera utazabimbwa mapia buhisha buriya numbesha ukaba umfatiranye ngo nuko ndumuhini Yo bitwika Wani bagije gatigisemo mora mumura gasamusamo nabaya kasisi Ubundi muri meditation ndambi we iyi situation Ja nabara mve mwurara mkaruchire jeje Ubundi muri meditation ndambi we iyi situation Mve mwurara Mkaruchire jeje Bafitanye bifu na soda Wanga kumbo nandi soba Batisha jigotomera utazabimka Bafitanye bifu na soda Wanga kumbo nandi soba Batisha jigotomera utazabimka